zawe nizonye neye mukubaho kwanje rukundo rwawe rumari nyota kuruti byo mwisi mama hirwe nongere mbungana muruki wawe Daje dagarutse imbere yawe Darekuye dazinutswe ibyanyanduzaka Mbonye kwibyo narindimo tamumaro Nibyo kunanya n'urukundo rwawe Ndaje ndagarutse imbere yawe Ndarekuye ndazinutswe ibyanyanduzaga
Mahirwe, nongere mbungana, murugi wawe.